Akuhlindlu haya bale kamagwala Akuhlindlu haya sesaba magwala
Akuhlindlu haya bale kamagwala Akuhlindlu haya sesaba magwala
Ngita kuhlindlu haya bale kamagwala Akuhlindlu haya sesaba magwala
Akuhlindlu haya bale kamagwala Akuhlindlu haya
sesaba magwala Na uzobale La figa le lo langa zafiga le so tumu wa December kathe zaselindwe yindwe noma ubani. Nasho langeni la mbathile kama mkana zibabuza baningwe tatazela bathi hey wa mathathu balo waya. Kupenduli banja telpazi wesata lati hey wabafana mekelo fana lo enzi mkuba yake. Kushayeni bafana banakho kuyo. Umshayi wendwa Jay's Nog yabalekeza sezuthi shupa zikwamaphinifa kagogwa yasekhakoni bamhleka bangakubo nakho kuni ishi utshelwa imina ngubhanqaza kwentombi ngunkulumo ziyamlandela yimi wethu ngingumqoqo wendondo ey'ntathu phansi ethekwini ebhegasini e-ICC ngishiye yodwa mithi ngishiyeni iwelelami ngayiphosa phezulu emoyeni yangena ezandleni ey'ngcolile kasatani o usafa yinhlamba omadodakazi ophela linike lo nyaka safa ukukhuluma nkosi yami eqala nokuhlaba inkomo endaweni kushayeni bafana bami ishi ngithi ngibonga wena dumisani mfo kagoba ngokufunda ishashalazi ley'nkunzi seqala ukubonakala phela manje ukuthi ngampela ubani ngampela isikhokho ngithi baqinisile impela laba bathi umuntu othanda ukukhuluma akazi lutho. Ngibone ngebhova lami ngifuyela likhonkothwe maqala ukuzovela kodwa ma uthi aluma umuntu livelela imincancathe nje ushaye embafana bami ishi hawu senizenatholana kulini nasenifunana nishelana ngiyezwa bafana bami kuthiwa niyasileba kodwa emakholini nasematshwaleni nithini nithi khona imfene nani hhayi ningasithuki phela madoda akobe njani ukuhlangana kwena nihlangene ngamabhaletu ushaye embafana ishi ziphinde zakhathwa phansi ePietermaritzburg ungqobo ayidedele yakhe kulokho engakwayithembeni lashikhanda zishe emva kwakho njalo sifunduka ubone ngabe uthi uzobona nini yimi wethu ngingumanethwa izimvulo ekuhlubeni lasendlukuni baqedwa kwakabi indaba zakuthi kuphinde kwajabula yena futhi uqondane umfokamthetho ngibabone befaka amajazi-ke kulokhuni nangazi noma bekwama-tracksuit noma bekuyini abanye bathole beklinywa wothaya ngisazi-ke manje nevula liyana liyana nezulu bahleka abantu kushayeni bafana bami ishi nakho kunye buza ngakini bafana kushayeni ishi lethwe sihlobo lavungazela izulu imngenyawo imgasonde ebantwini ha konje sengigqoka amasudu nakho bafana bami ishi ngifunga odadewethu ababili usizakele nofezile ngisazodlala kiso lesicule ngihleliphekwaso nginika nje 5 years bafana bami nobheyila ngishintsha ngihle futhi angincene ngibaqoqa nje ngihleli phezulu ey'ntabeni zasedowntown ngithi mzamo ngicela ungisethele zonke iy'nqinobho lapho mfana wami uyihlalele nje uthule ukuthi nje duvala umlomo wakho ungakhulumi lonto ngithi kodwa mani funa ukuduma njengami bafana bami musani ukuqula ngenhliziyo ngoba balandeli beni bajike bedidebe engabe sazi manje ithi kugcina sekuqhubekelana nakho bafana bami kuza lakini kushayeni uyazi ngithanda ukungicasula awushoko awungitshele kahle nje iqiniso-ke manje ngicela ukubuza-ke manje wawuthuka bani phana molundi sasibizwe ukhoze uphinde wathuka bani siphansi ePietermaritzburg beze becishe bekushaya abantu usuyihlekaniselani-ke nabantu manje ngoba usundiza ngenkosi omasikandi nje ngendondo eyodwa ngizokushapa namzoba sabone mntom uthi ubale kuze phula ucabanga ukuthi mina nakho bafana bami ngiphinde ngaya ngakili futhi mfana wami ebofana ngafika ngabuzisani wasisakhona esidumile umandelo wabakunele ngathi niyamazi into mfana saphika isalwasathi chaa ngiye phezulu esikoleni kwamancini ngafike ngabuza othisha bakhona nabafundi bakhona ngathi niyamazi ini bavele baphinga bavele bangihleka nje ngiphinde ngabuza ikhehla lakhona elidumile utsheba kwamnene naye wavelwa ngihleka nje inkosi yami nakho bafana bami hawu kanti waziwapho wena ngizala ukugxamalaza kuphuma ijongozi ngicikele nike lo isithokisa kamkhwalazi kuphi ungadlukela bonke abacula abayiqhenyayo namanje basabiphile seboze befeke bebiphile nakho bafana bami hawu angihlebele mngani wami kesihlebele yini engathi subashintshele nje oyikhume ngibona zehlile nje yihlathi kodwa ngasho mfana wami ngathi uzobashintshela ngoba phela uwangithi ishi ngithi ngibonga bonke abafana bami ngibonga unjengane ma uthanda ungathi umvele ngiphinde ngibonga usibongisene ufantombele ma uthanda ungathi umshekayo ngibonga uyinothi ufokanyini ma uthanda ungathi usowaleduhlu ishe uxolani gamile mandleni jomele wesikhwinisamo webhonya phansi awuthi ngiyithuleleke bafana bami ngoba kuzothiwa sengithe sesonibona sengihembe sobonana ngobhuti niyazi nami